Abakulembeze n'abatuuze mu muluka ogwe Bugonzi ebukulula mu district eye Kalungu basanyufu olw'ekiragiro ekyakaliisoliiso wa gavumenti Aisha Naluze Batala ekyokumenya ekizimbe ku ssomero lya gavumenti erya Namwanzi Primary. Baddemu okukizimba era ekiragiro kino bakontrakita bakitadde mu nkola. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru Kaabikuwe.
Kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze Batala bwe yali mu disitulikiti ye Kalungu gye buvuddeko yawalirizibwa okutuukako ku ssomero lya gavumenti erya Namwanzi Primary School mu ggombolola y'e Bukulula, nga mu kiseera kino gavumenti yaliteekako obutitimbe bw'ensimbi balidaavirize. Kyokka IGG bwe yatuuka ku ssomero lino yasanga ng'ekizimbe kye bali mu kuddaabiriza bakiddaabiriza bubi. Bw'atyo no kwe kuva mu mbeera n'alagira bakontrakita Party M eyali ezimbiddwa obubi bajimenye bajidde mbuto. Era mu kiseera kino ba contractor ekiragiro kya IGG bakitadde mu nkola baze mbuto okutereeza ekizimbe kino. Kati abatuuze n'abakulembeze muluka gwe Bugonzi nga bakulembeddwamu Kasekende George William, ono nga ye kansala omulonde agenda okusikirira omuluka gwe Bugonzi ku lukiiko lw'eggombolola y'e Bukulula, basanyufu olwa IGG okulagira essomero lyabwe lino erya St Charles Lwanga Namwanzi Primary School baddemu okulitereeza. Kasekende George agambye nti sente y'omuwi w'omusolo ebadde eyonooneddwa nnyo ku ssomero lino. Erona agambye nti kati kaweefube gwe babakanye naye wewe okuzuula kiki ekiviiriddeko abaana okukendeera mu ssomero lino ate nga gavumenti eritaddemu ensimbi nnyingi.
Kusooka njagala kwebaza IGG olw'enteekateeka gy'alina mu Kalungu District ey'okulaba nti obubbi n'enkola embi ey'abakozi ba gavumenti gye bakolamu ennaku zino agikutteko nnyo mu Kalungu wano. Essomero lya Ferino ehe Namwanzi twalaba nga IGG avuddeyo n'amaanyi okulagira bayiniya okulaba nti essomero lino liddamu ne linenyebwa.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffaru, e Kalungu mu Buddu.